it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Hello!
Ati black chocolate, ni find melanin, bana toka nikapate. Kanapenda, kenye mi wanapenda, so kanapenda toto, chupa na haga nono.
Sinajua,
like a boss.
Tenda we mapewa tako, kwangu ni clean, so butafagia kwako. Nikuche ndogo, jutakula kushoto, usitake kuona na my dirty version. Nilijam, nika sample mali yako, manzi yako, na mpanga wako wakando. Tunapikia katrio sam, tunakusengenya, ni Mr. Last Guy, manzi yako ashanipenda. Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Bok napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano, yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply, chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Bok napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba.
Tumeshine wasichoke waendele kunyesha.
Kani true tu fichi na makeup ni clean sheet buzz na ni pen na paper eye skia hii mina feel kuteta ni two in one god tuna kill me better. Usini advice, usini advice, usini advice, usini advice, usini advice, usini advice, usini advice.
Pereka mochene huko sina time weka nyaka.
Usini advice,
lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Bono na axe, nika wewe ni wapaka. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice, ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice, usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice. Usi ni advice, miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka mchene
check the body for best, body for top. Not to nakanja na mama check. Shida si do, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tuna flex. Weta si tu mess, let us on my best.
Nasema rom, so ina bamba. Rom, so ina bamba. Shambra ina bamba. Kindo ina bamba. Nasema rom, so ina bamba. Rom, so ina bamba. Shambra ina bamba. Kindo ina bamba.
Hey. Blunt in the shin to Navuva ni dancer lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyenya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi. Fresh Bob Marley. Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korundi minifanya wanati. Kasi gode juya kuki misi taki. Ani number uno bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni ajab.
Rom so ina bamba, shambra ina bamba, kindo ina bamba. Rom so ina bamba, rom so ina bamba, shambra ina bamba, kindo ina bamba.
Letuko juu ya doba, tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zeze ya mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwa nini kesho?
Nasema rom, so inabamba. Rom, so inabamba. Shambra inabamba. Kido inabamba. Nasema rom, so inabamba. Rom, so inabamba. Shambra inabamba. Kido inabamba.
Daddy, oh daddy, the way you hold me, I'm craving, I'm feeling crazy. Oh baby,
that's my,
oh baby,
that's my, that's
oh baby. In my lingerie, I take photos. In my lingerie, I take photos. You want some more? He likes the buzz. Me, I like the slicey like diamond rings and plenty guys.
This is how I'm chilling, chilling. I for a city, city. Just a fancy life we want. All we got the money is gone. This is love.
All we got the money is for, oh, my daddy, my daddy.
nimaliza tukisikiza rege kitubeba tukiwa matire jo dance kwa itune nikiroga beat so manze hey pasi watu wana break up yo manze hey pasi watu wana break up kuna watu wawili wawili wanachezwa na bone maranga vipu na mwita ukilengwa na kama jai notice fadhila limpeka fizikala wako ni kulalia tu pesa mabuda wa vitambi juu ya brado simpresa nangunaki wa maji anatekwa bila pressure form zake za kulewa zupandisha tempa sari story mingi tulikutana disembo kimona kuna taru wejua kuna mambo kitu one time kanibiza kulevako backdoor tuko jam down ni kulight up mina die short fine pass na mabundles baby calm down bado una wine kuzidisha moro wake fine bini brown skin yenye dem kitu safi uwezi fikiria marambili ulaliendani napatana na wenda napanga ja weekend ya nadai ya ndi club ashikishizo vipeti vipeti za masponya kipingisha kiuno nadai ashikia ball ndapelego mbaka euro story za uongo jisponyo na kiyolo medunga di magoro napela ni mamboto chatishi kama moro fikia di mokoro na doba zangu genja kutete mtoto wa sonko mtoto ni kisonko anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza tukisikiza rege kitu beba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hey pasi watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza tukisikiza rege kitu beba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hey pasi watu wana break up yo manze hey pasi watu wana break up
leo sina ganji soki leo na kibembeleza kamtoto ID Ferrari zimebaki kwa mbosho wezi jua niko nunge nikipost photo tunawasha kiwash wash nika tukoloto kodo moto inachoma koleta chesa niko kwa dance floor zimeshika nikicheza vile napewa macho kakipofu na mamande myule mbaba pale nitamupandisha pressure oops under the influence mix sheng na kizungu ni too fluent kolabo ya kapenga na Lumumba tuko mwiki kwa loko after party korunda under the influence mix sheng na kizungu ni too fluent kolabo ya kapenga na Lumumba tuko mwiki kwa loko after party korunda
wanajua chinchila ndo kabisa vile mina tisha simu zina ring kila siku tuko busy na shingo zina blink na ishi dream ya shina kiwa young na mindo tunadim usiulize kai gari na space kuna drink kuna haribu kieka chesa to Mercedes from Kalesa utatesa haina pressure hii ikwe mwaka kushika mita USD nikwe mali unafikiria niko ya ukweli na rapi tunaona kwa vision ndo ujue mi na nzanga kani shona mwisho KJZ na kuomba permission si kwa free na wako na mission kwa kaa mimi na ndo manata hizo vitisho zao sisiki wano vwana kuna ingine kaa hii
under the influence nikisha ya mwepe kondi ni influence kola wa ya kakenga na Lumumba tuko mwiki kwa loko wa kapati korunda under the influence nikisha ya mwepe kondi ni influence kola wa ya kakenga na Lumumba tuko mwiki kwa loko wa kapati korunda
She tested like a rusty looking man. Every girl after them she position a back up long it when your eyes them up bend them over the with them matters. No one a spot at where bust off quick like a clapper. Don't a man we eat the okra with the steam fish and the crackers.
Pack up your food, one day dresser and the next one from me walk not. Look when you're bend it over like me chapter. She say she love when me open up her leg them like me laptop. She have to pick this up up when me drop down.
African Princess One and Only
representing 255 and you're chilling out with DJ Desma. Holler! Ninawaza uliumbwa juu yangu ndo maana nakuangaikia hata kidogo nachopata ni cha kwako baby usinivunje moyo chakula kishuki usipokona my baby love kwako nalala kiapo baby wangu utaishi nawe oh girl itoto mchezo ujuzi nitakuchora. Tena kwa ukali wako umeliteka ili jimbo menzi umelitia fora. Yani palo kinibusu vile unajishuku dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
0711670804 on Instagram, Facebook. Follow at DJ Dasma 254.
Alafu baby wasiju na mwatunda bila kulimenya. Mie tayari shazidio, ongeza utamu tena koleza. Mara o, yo miguno, sijiwezi mi. Furaibo, na mikosino, sijiwezi. Yani melo kinibusu, vile unajishuku. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me?
Me?
Would you marry me?
Nibunda, kanichanganya sambare. Jina sitaji, ila nampenda penda sambare. Kifuwa kajazi,
uya mtaka.
Jamani kudandi,
uya mtaka.
Jamani tukingia,
uya mtaka.
Kuwa bandi,
uya mtaka.
Jamani kuambia,
uya mtaka.
Mashasti watanibia,
uya mtaka.
Naipenda tabia,
uya mtaka.
Nambarote na sinzia,
uya mtaka.
Mano, mano, mano,
mano.
Nafurahia mano,
mano.
Furahia manu,
manu,
manu, manu,
manu.
Nafurahia manu,
manu,
manu, manu,
manu.
Nafurahia manu.
Kili, kili, Tony, Tony.
Hello.
When I'm ready, anywhere the party, then we have to go. Got the music nice and the vibe so good. Dance up, can't stop. No, 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 try to call your bad vibes. Bring it over the wall. It's me like, boy. And so we do it like, boy. I want to ride on the beat like the 90s. Wine from the thing, come and know me at the tightest. Cut up a boy head like the Jamaican spices. And the boy get to come back for more slicing. Wine from the beat every day of the week. Sunday to Sunday, call me the beat freak. So anytime you see me before you start speak, make sure your vibes up like London High Street. Anywhere the party, there we have to go. Cause the music nice and the vibe so good. Dance up your star. No, 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 try to call your bad vibes. Bring it over the wall. Queen like a Carlene, bubble all night straight back till the morning. Like the old school, the outfit them starching. Dancer sitting, you know, say that a feel we. No matter where them a set, dancer not gonna wear. No, now them a fella a from yesterday. We know, give a if you not like what we say. Just shut up your mouth and play the reggae. Anywhere the party, there we have to go. Got the music nice and the vibe so good. Dancer can't stop. No, 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 try to call your bad vibes. Bring it over the wall.
Go, I go down my soul, soul, soul.
Dasma 254.
Oh, next December.
Four.
You have it, cool it, cool it, cool it. Talkie make your pussy when you have it, cool it, cool it, cool it.
Alright, hold on it. A big chisel me put up in a your miggle. This a no riddle, I know nothing to your giggle. Me know your honest, so you slip up in a the nipple. So me make your pussy when you like the paper where ya pick up.
The way you ride, this a musty bicycle. Boom, boom, tight, but you know like body wrinkle. Yeah, me make you wetter than the rain. We a chisel when me done with you.
Get pussy bunny off a coolie. Coolie.
Boy, your love fucks up, you a coolie. Sit down panic cocky like a stoolies. Cocky make your pussy bunny off it, you off it, you off it, you off it.
Call about the little bunch of shit, like about the big boom boom. Call me never know, I saw your aggressive. Call about the little bunch of shit, like about the big boom boom. Call me never know, I saw your aggressive. One life, your law, when you're young, you have to live. Have to live. Pussy clean, no disease, no positive. Say she love the cocky size and I said me cocky thick. Panny grung, make me rest it on your lip. Two and panny sharp on your tongue, I touch your tip. Now your boom boom cocky off a dip. Just a lip so. Dance up in your belly like a disco. Cocky sweet, she a suck it like a kisco. Me lick a freak, I coulda never, ever, never. Say me woulda never diss yo. Anytime, anywhere, anything go. Spontaneous fucker that you into. Me top freak, I coulda never, ever, never. Say me coulda never.
Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it.
Me love when it's up, my cocky sloppy ass.
Pizza, pila, lika, killa, telly, bar, swing, syrup, panara, skla, pila, pila, spliffia, fida.
Lord, mama says you can't hear it, son. Your body need to your bumper run. Turn your bumper run. Getting mad for me now, head top for me now. Broke your back, sit down, panty and rock for me now. Catch your foot in a the ear, drop flat for me now. Heart your back and make it clap for the crowd. Get mad for me now, head top for me now. Broke your back, sit down, panty and rock for me now. Catch your foot in a the ear. Catch your foot in a the, catch your foot in a
the. And the girl get wild out tonight. Party in my house tonight. If she suck cocky, me a fine out tonight. Hey, you for no Raja wild out tonight. Out the blue light, they a try out the vices. All I'ma sense then sign out tonight. A kiki weed, man fly go Dubai. Left girl, we don't wild out to time. She ride the wave like mermaid. She will make you shake like Kurt. Be a Kurt on a show like today, I'm a birdie. Hey, you for no man, I seen I'm a nerd, babe. Me a get pussy from a day in I'm a third grade. No of them class bad bitch in other world.
Not the worst.
Things coming out of worst ways. I will say you was a nurse, babes. And me a fucking make a send for the first year. Sinful, bad bitch love.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now. I'm chilling with this DJ Desmond.
She make you rotate, call that fun. Yeah?
Come some in the morning, my gamma. Get my buy honey and tomato. And jolly. Two pound of rice, 2 pound of salt. Fish your mother coming to my house. I'm about your honey.
Honey, 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 honey.
I want to get your mother run the fuck punani.
Honey.
So say I'm a darun, the fat punani.
Number one, good man.
Punani no fin and me must do with the tar. Pretty but kill it with jam and number few.
How do you?
Punani no for two. We no chat certain rule. Boom, boom, no for two.
Number two, not me.
Wrong, suck me, you go eat. And I'm meat like a fridge. Should I chop it like a cheese.
Number four,
girl, galore.
Go door, pan
the
door.
Me I look few. If I take the class.
You ride elastic, all my boom busting. She can do the 24 up stick. Up and down, she boom pa my cup.
DJ, that's my
about the 24 up stick.
Your pussy wetter than a paddle boat and a joke. She do me better like a apple float from another bottle pour. Yeah, my girl I travel close. He say me cocky tougher than a gravel stone. Yeah, titty them soft than a pack out on the toes. Your papa model pose, then I got a nozzle old. Girl, you cool like your pool, but your man a chapel soul. Girl, your cash obese. A big rubber that a champion at police. She flick pan a caca acrobat so dweet. He bitch fast and up a man you want dummy. I wear a punk with a gun. You feel the bass suck to the bars. She licking off medical notes for my charge. She see me a jiggy and come to a bass.
yeah. She see jiggy and see me and stop. And if he pussy fat pop, give me that lash. She giddy pass, tap him up, see he cap tap. Baby, just fuck your balls, see a chicken and a rap combo. The jack fun stuff, the pussy and a goal is a platinum buff.
So now I'm next, I'm drunk, let's go. Wait up, let up. Chicken belly na ta 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 ta. Select up, push kona wake up. Fire burn, tongue up, pepe da. Don't kind of fun, Alejandro. Sin it got the vibe, sin it got the vibe. Hey DJ, I'm replay. For you the best, number one DJ. Let's turn up on me to be it. It's a weekend, it's a weekend. Hola, tu ya cuida en el difícil. Baila, baila. Centolina, you got money to wet a cacalina. Centolina, pepa waka wakola. I could be a darling, darling. Do you me rap to see fina complain? I could be a darling, darling. Do you me rap to quit laughing someday? Hey DJ, stop on the replay. Are you the best number one DJ? Let me kwano jange jirinze.
It's a weekend, it's not the same but day.
Baila, baila, bailando.
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 Yo, baila, yo, baila, yo, baila, yo. Easy bad one like you from Africa. What's up for me go class four. Baby girl and a tiny wash and dumb. Shazi bonga pretty to me who are done. Easy N wanna try kuni cash form. Niko club na magai tuna pass form. Na magali wameva thong. Story gani walae sezi pass dumb. Niko chat na magai mindo fatan dumb. Kiki bini walae nina figa lon. Luna chua my son nina fika home. Sezi banja mdam mindo fatan son. Easy streets unachua mindo melbun. Uki banja nani unapigo boom. Can you help me, my guy? It a cheaper soon. Usi worry na life, it a cheaper noon. Punctuation kwa life, no matter good. Ni weekend, wa lies, imefika moon. Na madiva wame chrome, ni mefika zoom. Usi zime, my guy, soon as your rules. Tunakata wa lie, hadi fika noon. Kanindom, unataka, una call kush. Easy end, tunataka, madem boom. Wamejaza design, ya makaltoon. Ni wapua, wanapenda mate ikun. Akijipa, my guy, unacheza pool. Doki bend, una grab, una top good. Easy girl wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything nina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Yenge mabuso amebeba zin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini nuna tic tac nini. Ini ya mabuza umebeba sim. Anataka design inataka. Kuga na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form youtube ana makata. Anadai jina anadai vitu rapta. Suzi ongezaga wala enda jipata. Kuna Nicole unajua it's your first time. Hizi vitu gani wala enda kuwacha. Wado tunakata na bado naitisha. Suzi ongezaga wala enda lipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa happy masaa ya saa sita. Sema mejibeba na bado ananishika. Bila naikata wala baby cool down. Mzinga ya kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl uku waga mashini. Alinichocha ndo tufike mjini. Bila nazitoka wala isi amini. Nilitha ni mpole mjindi amini. Shaku wa hoka design ya mashini. Una tick tack, una tick tack.
They hear plenty scores,
yeah.
Say they no believe us,
yeah.
When I got the bless us,
when I got the bless us,
came out the sharp like scissors,
Say they try their best to depression me, but I live my life as a nobody. I live my life cause peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though, cause I know my time is now. May nobody want me, oh. Peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though, cause I know my time is now. May nobody want me, oh.
Zama ino, inafika kwa tumbo una meza ino. Tuka round ya nane mina umiza minyo. Dio nakumbuka huyu demsi wa mio. Nasquambi pole. Nasquambi pole. Nasquambi pole.
Sirisi yako kinisho na toboa. Plesi mandikuwa nisi kojondo muko zoa. Huku vaa CD, huku itomoa Kukosa chwanindo imefanya umeoa Junanga sis kweno tubishangi hodi. Ndoa zao kuwa topic low kwanga hobi. Msupa na sweet tooth anadelamba tuloli. Straight diza flani miye sezi nyonga nyongi. Nasquambi Dr. Ring ding anadai nasquambi. Nuteka yeng sijalikanu wa mtali. Nasquambi sijalipia nwa msani.
Kisha yonja, yote ni damu. Sticky sticky, freaky freaky damu.
Nampenda ko nampenda damu. Nikitoka yopenda rudisha damu. Amechocha ko home kwa mother. Nikona ena ibacha ni nampea nini damu. Ni tam tam yoni paki nyam nyam ka uko. I hope keo kusundia mgongo vilivyo. Livunja kitanda yangu mina kushona ni mplasti. Unaleta flowers na receipt. Nampea ball we mshamba na kuki. Same kanya ni dereva na disi. Kazi tuko wengi ina rich.
Kama ni pengwa wenye wendio
damu.
Chocolate like melanin wote
damu.
Nikisha yonja yote ni
damu.
Sneaky sneaky freaky freaky
damu. Nampenda ko nampenda
damu.
Nikitoka yopenda rudisha
damu.
Amechocha ko home kwa mother. Nkona ena ibacha ni nampea nini.
Anapenda big boys delifanya sare toys. Msupu na the flavor gani juma gista piga noise. Demo ame blacky kicho masensi chaliake kwa DM na mastory hazi meki. Mambo ni matatu subaru shere utamu. Napiga shugli safi kama mbicho bila nyaru. Kunyo shot, ongeza tot. Anapenda Batman, simpa na cheza deep bro. Kama ni pengwa wenye wendio
damu.
Chocolate like melanin wote
damu.
Nikisha yonja yote ni
damu.
Sneaky sneaky freaky freaky
damu. Nampenda ko nampenda
damu.
Nikitoka yopenda rudisha
damu.
Amechocha ko home kwa mother. Nikona ena ifacha ni nampea nini.
Lete kinari ni kusetie kifuaka. Lete kinari ni kusetie kifuaka. Lete kinari ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinari ni kusetie kifuaka. Lete kinari ni kusetie kifuaka. Lete kinari ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinari nikusitie kifuaka. Nibando 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa akona lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mras na kijaba nimegeuka krimino. Nipate rubisi irori ni likastro. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean it bro. Lete kinare nikusitie kifuaka. Lete kinare nikusetie kifuaka. Lete kinare nikusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare nikusetie kifuaka. Lete kinare nikusetie kifuaka. Lete kinare nikusetie kifuaka. Na zikishika sana
utapeli na bado. Wacha araka. Chiki ukivunja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukicheka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda.
Siko desperate ni force issues.
DJ Desma,
I don't force issues. Nikulambe ndo fanye kile nataka.
Tangoza,
I don't force issues. Ukini snob na kusnob. Ukini block na kublock. Ukini blue na kublue.
Nikijidu, najidu, tunachezea na hit for that, hit for that, hit for that.
If you do me, I do you.
Hit for that, hit for that, hit for that.
If you do me, I do you. Check it. Usilazimishe, usibegu, usipose, usitense, usikonde. Mapenzi sikutishe, usibegu, usisimpu, usistress, usichome.
Unapenda mtu wa kupendi, unaforce why? Na napenda mwingine mwenye hata amdai. Mapenzi is a scam, unaforce why? Huyo mtu unataka kutakiwa lie. Na unasimpu, una insist, unaforce why? Kama mtu wa kupendi, akupendi, kubali. Once beaten, shy twice, before force issues. Think twice, I only ask once, I don't beg twice. Sidaika mto ya naomba mwenzake eyes. Sikatai we ni mtamu, lakini nikikulamba sana utanipea cavity.
Hit for that, hit for that, hit for that.
If you do me, I do you.
Hit for that, hit for that, hit for that.
If you do me, I do you.
Check it, usilazimishe, usibe, usikonsu, usidensu, usikonde. Mpenzi sikutishe, usibe, usisimu, usisimu,
usisimu. I'm loving you girl, no girl, I do my mother every day. I need no one like I need ya. Oh no no. Loving you girl, you get the pom pom. Yeah, you don't know how I want the pom pom. Yeah, oh. I need no one like I need you. Oh no no. Oh, show up body down and come my lover. Make a date to you well with my love. La la la. I say open my bed. Listen, baby, come on. Go sin, go sin. No be passing. Good sin, good sin. No be passing. Go sin. Baby, let's sing, go sing. Baby, come on, go sing, go sing. Come on, go sing, go sing. Come on, go sing. Alhamdulillah. Bring out the dirty part on me. She bringing out dirt on my clean belly. Do you see the irony? She is so funny. Lady on my right, feeling all nice. So she gon' die. She think too when you come online. She misses my eyes. Cause when I hop in it, I look straight in her eyes. Oh, show her body down and come my to you well with my love, la la la. Oh, I say shower body down and come my lover.
Oh la la.
And make a to you again, that's cause 90, oh, baby. And I say open my bed, listen. Baby come on, good sin, good sin. You be passing, good sin, good sin. You be passing, good sin. Alhamdulillah. Baby listen, good sin. Baby come on, good sin, good sin. Come on, good sin, good sin. Come on, good sin.
Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki
DJ Desma.
Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki tisha we harakisha. Na niki na niki na niki kuita utaitika, tusisumbuane juhu jafika. Na waiter shotu na pima nje ya molis na badozi jashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jingu na cheza maloje. Ukiwasha patia ule sanze. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki na niki na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki na niki
siyo leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Siyo leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Atushiki kiki kiki. Atungamati kiki kiki. Watoto da watoto simbazi. Ita mashabiki kiki kiki. Umeanza utiti titi titi. Na msimu huu kombe msimbazi.
0711-670-804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma. Twitter, follow at DJ _ Desma. I am DJ Desma.
Unamjua Simba?
Nyama.
Sio huyo wa picha mnyama?
Nyama.
Huyo ni wa Insta mnyama?
Nyama.
Uyo utopolo mnyama.
Nyama.
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 Wavikombe vingi mnyama.
Nyama.
Anaupigia mwingi mnyama.
Nyama.
Unyama ni mwingi mnyama.
Nyama.
Sema, unamjua Simba.
Nyama.
Wakimataifa mnyama.
Nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama.
Nyama.
Anatupeperusha mnyama.
Nyama.
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 Nyama. Wavikombe vingi mnyama.
Nyama.
Wakimataifa mnyama.
Nyama.
Anaupigia mwingi mnyama.
Nyama.
Atushiki kiki kiki. Atukamati kiki kiki. Watoto na.
DJ Nephew.
Oh yeah, romance me. Feed me till I belly full. Monico for mommy. I'm your man and I'm your boo. All your bills on me. Cause they forget the veto. And I'ma shine my 32 when I see you.
They give me feel like you. I go come again. Anytime you call my name, I go outside. But you ain't get power. Now what I bump from me? Go for your father, eh? I'm for your mother, eh? Ah, oh, ah.
Find to the base, make it injure me. Going. The pop with the pop in the limit. Baby, you can sit down on my face. I don't give it all that you get. You make it be fun like it. Me, I go come again. Anytime you call my name, I go outside. But you ain't get power. Now what I want from me. Go for your father, eh? I'm for your mother, eh?
Desma 254.
Shua kama na kufin tena. Koza ninyo pombe nyone kama ntakukis. Siko shua nawe. Nawe nawe. Siko shua nawe. Nawe nawe. Siko shua nawe. Nawe nawe. Siko shua nawe. Nawe nawe.
Mahaba, mapenzi mbona sitaki. Afadhali ni mpende aloniza. Sina wakunita. Chichichi mama na mi chichichi baba. Chichichi mama na mi chichichi baba. Chichichi mama na mi chichichi baba. Chichichi mama na mi chichichi baba.
Toshua kama na kupenda tena. Koza ninyo pombe nyone kama ntakumi. Siko shua kama na kufili tena. Koza ninyo pombe nyone kama ntakumi. Siko shua nawe. Nawe nawe. Siko shua nawe. Nawe nawe. Siko shua nawe. Nawe nawe. Siko shua nawe.
Na kuzingua, baby umekuwa na option ya kuchagua, hawi mengi ya fashion. So ijua, hana niko kwenye cheni. Na suwa suwa, nimejaribu kuribu. Tibado system inakushigu. Shit feeling zako zenyewe ni za kumbu. Stini kau nafuta sigara steam weku. Pe, I do my best. Na kuenda rest, naonekana nimesha fairy test. Naona kinoma noma unani chest. Kosa sukosa unashitaki wa kiss. Na mimi, bado na kupinda. Bado naona tunaweza kuinda. Na tunayo nafasi ya kujajinga. Channel yetu imeingia jinga.
Shua kama na kupenda tena. Koza ninyo pombe nyone kama ntakumis. Siko shua kama na kufin tena. Koza ninyo pombe nyone kama ntakumis. Siko shua nawe. Siko shua nawe.
siku usiafita nigele kwekwe prabiza ntelele mashot kwe takila nangu my sister uyangina haintwana kiswa lesku usiafita nigele kwekwe prabiza ntelele mashot kwe takila nangu my sister uyangina ntelele my sister wena pabikele ubano sokchele fully fast chere besu fully sekele umano trustele lapinjaga kuko bachi seli level kamba no 99 akisize maskita m99
Your body, your body, in the corner. Erisa, make a carry your mother, your mother from my shoulder. Break your waist tonight. Send you okay. I could take my time tonight. Talk with your case. Break your waist tonight. Send you okay. I could take my time tonight. Talk with your case. Erisa, my mother, mother, Erisa, Erisa. The gospel, then I go spread them widely. Come in, Ubu to Bayesa from Kano down to Kalahari. And it's your body, they define. If they mess me, advise me. Come in, Ubu to Bayesa from Kano down to Kalahari. It's your body, now me bang, me rapping like the fish to the Kala Kala. Make a credit to Asa, Asa, with the fancy and Dina, Dina. Turn man to a sinner, sinner. Just boy, they knock like a penta, penta. See, I'm addicted to your body, Erisa, baby. Erisa, my mother, mother, Erisa, Erisa. Erisa.
Nishashinda vita nyingi nite komando,
komando.
Mana mino ngenda baba you can never stop.
DJ Desma 254
Na yendo kanipandisha wezi kuni drop. When I do mana naongea na gojo analo panga wezi pinga you never know no. Akisema sawa lazima follow analo panga wezi pinga never know no. Do mana sometimes think about my life. Isha piti ya msoto, soto, chocho pa chocho, chocho. Dumana sometimes promise my mama the team is a ndoto, ndoto siwezi toa boko, boko. Na domana naongea na bodyo analo panga wezi pinga never know no. Akisema sawa lazima follow analo panga wezi pinga never know.
Kaona dorimi yoni tugidi ya meza.
ananiangalia huku macho nalegeza, nami napimia kijitusu natembeza.
Nikamwambia papi turudi buruda, washa hata kitu buruda, na kama sio case, na kama uko fresh apata mikasi buruda. Nikamwambia papi turudi buruda, washa hata kitu buruda, na kama sio case, na kama uko fresh apata mikasi buruda.
Ananiuliza nani jina lako,
ikama la miguu chaiva, ikama la miguu coach, ikama la miguu striker.
Akaniuliza
ubani kama lako,
ikama la miguu chaiva, ikama la miguu coach, ikama la miguu striker.
Si mtoto alivyoona venye nimepoa,
alivyoona venye nimepoa,
yeye akanichukulia poa,
yeye akanichukulia poa.
Na mwanenu unavyojua kukomoa,
na mwanenu unavyojua kukomoa,
na kuaga kama natafuta ndoa,
na kuaga kama natafuta ndoa.
Nauliza niendele niache,
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka asubuhi?
Nauliza niendele niache,
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka asubuhi?
Imenibana go Sony mbele, Sony nyuma, Sony juu, Sony chini, tundu liko wapi? Sony mundu, Sony kijema, kwani njia iko wapi? Kama na wakwaza semeni,
hautukwazi tajiri.
Kama na wabua semeni,
hautugoi tajiri.
Kama na gubu semeni,
hauna gubu tajiri.
Kama na baya semeni,
hauna baya tajiri.
Leo DJ nane, chapa ngoma ya Zuchu.
Ani
ana vigarane, mgoja nipoke. Halo,
hey baby, please, come back home, please, I need you now.
Kumbe shemuleno anataka nirudi home, au nini munasemaje? Nauliza niendele niache,
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka asubuhi?
Nauliza niendele niache,
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka asubuhi?
Nauliza niendele niache,
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka asubuhi?
Nauliza niendele.